ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angikubingelele, ngikwamukele futhi ngentokozo engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo Phithi wakaNgema, ongumlomo kaBenny Diamond we-Christianity Works. Mangase sikumeme emsakazweni njengamanje, ube umuntu ozokhuluma nesizwe sonke sabalaleli. Yiphi into eyodwa onamahloni ngisho ukukhuluma ngayo owayenza, othi uma uyibuka ivese ibe yihlazo kuwe? Futhi kungavuleka kangakanani ukuyixoxa leyo nto? Abantu baney'mfihlo, izinto abangafuni ngempela ukuyixoxela omunye umuntu, abazazi kahle zaba izinto ey'wrong ukuthi ayimele ukwenzeka, abazi kahle kamhlophe ukuthi azimhloniphi uNkulunkulu. Uyishiya kanjani lezo zinto? Ungaba kanjani nempilo lakhona kungekho lutho oluthi mase libhoboka lwaziwa ngumphakathi oba namahloni ngalo? Ngoka Johann 3 verse 20 no-21, ngokuba ilowo nalowo wenza okubi uzonda ukukhanya, akeze ekukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. Kepha owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakalise ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Ngakho impendulo kaJesu ngokuletha konke lokho okushoyo nokwenzayo, ukuletha ekukhanyeni, lokho kuchaza ukukala imicabango yakho nezenzo ngokwakho, uyibuza ukuthi ngakube ngingafunani lokhu kube sesidlangalaleni na? Futhi uma kukuthi impendulo chabo, kubiza ukuthi uhlukane nakho empilweni yakho, uhlukane nakho manje. Ngoba nebala ungakwazi ukuletha konke ekukhanyeni, futhi ngokuthembeka ilapho kanye sonke esingaxolela ukuphila khona. Angithi ngalenza iphutha, akukho lutho olufihlweyo emehlweni kaNkulunkulu. Futhi nembala ngalolo suku lakhona sonke siya kumaphambi kwesihlalo sakhe sokwahlulela, izenzo zethu ziyoba sobala kubantu bonke. Kepha owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe uNkulunkulu.
Kuyithwale devotion e-fresh siku zonke. Sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.